andikwazi kwenza nga kumbi bekumnandi silapha kodwa ndiyaqonda uyavumelana nam kuba kufuneka sihambe ndiyazi ukuba ndikude nawe kodwa tsala umnxeba ndizoba nawe awukhumbula nomsa 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 vuka sambe vuka sambe welanga mna nawe nomsa jonga kaloku lixesha lokuhamba nokuba kunjani na kufuneka sihambe nomsa
Ilanga pumi.